sana lwami luhlupheka kuba buhlungu enhlizweni ya kobe themba lakhe nimi kuphela imizamo yami ndo ifeza na ekugcibeleni uzonquma ungakhathazeki wena sana lwami kongokudingayo uzokuthola Samela wena mndana kubushungu boninyembezisa kubushungu bonuphelithemba
HipHop.com.